alhaani
ko himɓe paama mono fuu watte hakkillo muɗum kabaruji ɗi mbaylitake yimɓe kana miilade saabe wiide mamma waɗini na bamma waɗini andu ɗum laate hakkillo ma wawtuji ɗi mbaylitake joni sini a daari hakkillo yimɓe boni fa sanne kulleji bonɗi woni ko gatte sa daari ɗum wona ko wadda jaatino yimɓe ana kani famminede cella wadde hono ɗi bonandaji neɗɗo hana warde joni suudu muɗum wala fof ko wawi wadde fa neɗɗo waɗa ɗum masibaji kewɗi gatte joni ɗi kana waɗede ɗum ana hani yaltude hakkillo yimɓe ɗi bonandaji ana kani celde neɗɗo hana warde joom suudu muɗum wala fof ko wawi latade sababu fa gaɗa o golle
sagu ana ɓuuri capanɗe nayon debbo tiliɓe batu dow ɗemƴanade fawarde e famande jogalaji angaruji hawruɓe hen ɓe noon pamani kutteji waltagol wakkati fawarde e dabareji kanɗi ɓamede li ñalade ɗiɗi noon ɓe ekkitima ɓe pamani no kabaruji meto fawarde e kabaru ndiyam dokketeɗi ɗi kani natirde e jeta mabɓe ley ɗemƴanade dabareji muɗum ɗo mali ɗo fa ɓe pewta ɗiɗo angaruji golle mum yo banque mondial gollidi e gollirde pompio en fa ƴeengi kuccaladu capanɗe nayon debbo remoɓe e walitawo ɓiɓɓe jalo gaɗi batu dow famude sariyaji fawarde e ko tongui e sariya dow keɓal rewɓe banggal leydi o batuno yo ɓeydande ɓeɗo hawruɓe hen faamu fa andana sariyaji muɗum goduɗi banggal leydi ñala ada aduna du gam towtugol ɓeygu yamminama keñen e wi daraniɓe oɗo kabaru noon ada du towtinoɓe ɓeyguji mumen wona ko neni handen e wi ONG Pesi Mali noon ley temedere debbo fuu attan capanɗe tatto e goho tan kasindini oɗo golle fanda towtugol ɓeygu e golleji muɗum keesi ɗo temedere fuu yo jeɗɗon tan diranta yo ɗo kadduɗe e ndeɗo yewtere rewɓe mali e manggal muɗum fuu yen tawde yontere warore dow salminde rewɓe jamnati les cercle bannigara les régions motti o